Exclusive from ZambianTunes.com.
You can call me Jojo
Africa
Stormboy. Na 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 na. Chili la kuwaya, it's a new norm. And thinking of coming back. Silicon is on a well. Coming back, coming back. I'm so
glad. Yameneti galipo verenga uweta. Kuno kuwaya tidi na maweta. Mabatenda wamakanika na bonse vamene unga kanisi.
Uweta chiri la kuwaya. Uweta chiri la kuwaya.
Get away, vacation. Sim sim kaskuru mu detention. Nishima mutebe town fweni. If you chava kuwaya mwaiseni.
Take a photo chinga kumbukeko one day. Mwekudidi guno kuntu wala mwande.
Nabana mungi kuwaya. Ako magule wandu kuwaya. Nabaka kuwaya. Na ini nidi kuwaya.
Chili la kuwaya. Thinking of coming back. Silicon is on a well. Coming back, coming back. I'm so
glad. Yameneti galipo verenga uweta. Kuno kuwaya tidi na maweta. Mabatenda wamakanika na bonse vamene unga kanisi.
Uweta chiri la kuwaya. Uweta chiri la kuwaya.
Oh salina, oh sawala.
Uli wantu kuwaya. Utileta basiana, wapanja na malavas. Viva kumbwila mwameneti makalila. So you better be prepared tinga kumani. Kuno kuwaya, so kupoka. My number, maybe your lover. Ali kuno kuwaya, kwe kuno kuwaya.
Chili la kuwaya, it's a new norm. And thinking of coming back. Silicon is on a well. Coming back, coming back. I'm so
malavuleta. Yameneti galipo verenga uweta. Kuno kuwaya tidi na maweta. Mabatenda wamakanika na bonse vamene unga kanisi.
Uweta chiri la kuwaya. Uweta chiri la kuwaya.
Freedom, kulibe okuluvyani, kulibe ma confusion.
Vonse kuno vipanga ses, kulibe na tenyo ganiza ex.
Sina hata wakati wakumusu mchumba wangu wa zamani. Misea ni nkali kuwaya, ni sezo ni anga na ilani.
Kulima la kuleta, ya meneti galipo verenga uweta. Kuno kuwaya, tiri na maweta. Mabatenda, wamakanika na vonse, vamene unga kanisi.
Uweta chiri la kuwaya.
Uweta chiri la kuwaya. Chiri la kuwaya, it's a new norm. And thinking of coming back. Silicon is on a well. Coming back, coming back. I'm sorry.
It's Bizzle on the mix. Exclusive from ZambianTunes.com.
1+1
These are on the beat.